Gutegeka kwa kabiri igice cya 25. Andi mategeko. Nihaba imburanya ku bantu bakajya kuburana bakabacira urubanza, batsindishiriza uwakiranutse, batsindisha uwakoze icyaha, kandi nibo umunyabyaha yakoze ibikwiriye kumukubitisha, umucamanza murambike ategeke ko bamukubitira imbere ye inkoni zihwanye n'icyaha cye. Yemererwa kumukubita inkoni 40 ntazazirenze, kugira ngo mwene wanyu atakubera umunyagisuzuguriro. Nibarenze izo bakamukubita inkoni nyinshi zizirenze, ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. Abavandimwe nibaba hamwe, umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore w'uwapfuye ntazashyingirwa handi hatari muri bene wabo b'umugabo we, ahubwo umugabo wabo mucyure amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azaba ariwe uzungurira se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye ritazimira mu Bisirayeli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu abwire abakuru ati, umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru b'umudugudu wabo bamuhamagaze bamuhane, nadakurwa ku ijambo akavuga ati sinshaka kumuhungura, umugore wabo amwegerera imbere yabo bakuru amukweture inkweto amucire mu maso avuga ati, uko abari ko udacikura mwene se agirirwa, izina rye rizahore rivugwa ritya mu Bisirayeli ngo inzu y'uwakwetuwe. Abagabo nibarwana, umugore w'umwe akajya gukiza umugabo we umukubita, agasingiriza ukuboko akamukama, uzamuca ikiganza ntuzamubabarire. Ntukagire mu isaho yawe ibyuma upimisha indati rimwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose n'uko cyitwa aba ari cyo upimisha, ikibo gitunganye kingana rwose n'uko cyitwa aba ari cyo ugeresha, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kuko abakora ibimeze nka bya bindi bose, abakora ibidatunganye bose, ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Uhore wibuka iby'Abamoreki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiriraga mu rugendo bakica b'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure, uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki ngo bibagirane mu bo munsi y'ijuru bose, ntuzabyibagirwe.